izikhonike zesibili isahluko 31 verse 1 sekuphelile konke lokho uIsrayeli wonke wayekhona waphuma wayemizini yakwaJuda waphula izinsika wagawula uAshera wadiliza izindawo eziphakemeyo nama-altare kwaJuda wonke nakwaBenjamin nakwaEfrayimi nakwaManase waze waqeda konke base bebuyela bonke abantu labakwa-Israyeli kwaba yilona lo efeni lakhe emizini yakubo.
Verse 2. UHezekiya wamisa izigaba zabaphristi nezamaLevi ngezigaba zabo kwaba yilona lowo njengenkonzo yakhe abaphristi namaLevi beminikelo yokushiswa neminikelo yokuthula ukuba bakhonze babonge badumise emasangweni ekamu likaJehova. Verse 3. Nesabelo senkosi emfuyeni yayo ukuba sibe ngeyeseminikelo yokushiswa eseminikelo yokushiswa yasekuseni neyakusihlwa neseminikelo yokushiswa yamasabatha neyokwethwasa kwenyanga neyemikhosi emisiweyo njengokulotshiweyo emthethweni kaJehova. Verse 4. Washo kubantu abakhileyo eJerusalema ukuba banika abaphristi namalevi izabelo ukuze babambelele emthethweni kaJehova. Verse 5. Laneka ukusakazeka nje lelizwi abantwana bakwa-Israyeli banikela kakhulu ngolibo lwamabele nolwewayini nolwamafutha nolwezinyosi nakuzo zonke izithelo zamasimu baletha kakhulu okweshumi kwakho konke. Verse 6. Abantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda ababehlala emizini yakwaJuda baletha nabo okweshumi kwezinkabi nezimvu nokweshumi kwezinto ezingcwele ezazingcweliselwe uJehova uNkulunkulu wabo bakubeka izinqaba ngezinqwaba. Verse 7. Ngenyanga yesithathu baqala ukubeka izisekelo zezinqwaba ngenyanga esikhombisa baziqeda. Verse 8. Lapho uHezekiya nezikhulu beza ukuzibona izinqwaba bambonga uJehova nabantu bakhe u-Israyeli.
Verse 9. UHezekiya wababuza abaphristi namalevi ngezinqwaba. Verse 10. U-Azariya umphristi omkhulu wendlu kaSadoki wathi kusukela ekuqaleni kokulethwa kweminikelo endlini kaJehova sidliwe sasutha sashiya okuningi ukuba uJehova ubusisile abantu bakhe okuseleyo yile ngcebo.
Verse 11. Wayesesho uHezekiya ukuba kulungiswe amakamelo endlini kaJehova bawalungisa ke. Verse 12. Base bengenisa iminikelo nokweshimu nezinto ezingcwele ngokuthembeka uKhonaniya umlevi waba ngumphathi walokho uShimeyi umfowabo waba ngowesibili.
Verse 13. OJehiyeli noAzaziya noNahati noAsaheli noJerimoti noJozabati noEliyeli noJisimakiya noMahati noBenaya babengababonisi phansi kwesandla sikaKhonaniya noShimeyi umfowabo ngesiyalezo sikaHezekiya inkosi noAzariya umphathi wendlu kaNkulunkulu.
Verse 14. UKore indodana kaJimna umlevi umlindisango wasesangweni nasempumalanga wayephethe iminikelo yesihle kaNkulunkulu kuba abele iminikelo kaJehova nezinto ezingcwele.
Verse 15. Phakathi kwakhe kwakungo-Edene noMiniyamini noJeshua noShemaya noAmariya noShekaniya emizini yabaphristi ezikhundleni zabo ukuba babele abafowabo ngezigaba zabo abakhulu njengabancane.
Verse 16. Ngaphandle kwabesilisa ababhaliweyo ngezizukulwane zabo kusuka abaneminyaka emithathu kuya phezulu bonke ababengena endlini kaJehova ngendaba yomsebenzi wabo wemihla ngemihla ngezimfanelo zabo nezigaba zabo.
Verse 17. Abaphristi babhalwa ngezindlu zawoyise namaleva abhalwa kusukela kwaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu ngezimfanelo zawo ngezigaba zawo.
Verse 18. Babhala ngezizukulwane kanye nezingane zabo nawo umkawo namadodana abo namadodakazi abo isixuku songo kuba bazingcwelisa ngobungcwele ezikhundleni zabo.
Verse 19. Namadodana ka-Aroni abaphisi ababese emasimini amadlelo emizi yabo imizi ngemizi ayinamadoda abizwa ngegama ukuba anike bonke abesilisa babaphisi na wonke amalevi abhaliwe ngeyizukulwane izabelo. Verse 20. Wenze njalo uHezekiya kwaJuda wonke wenza okuhle nokulungile nokuthembekile phambi kukaJehova uNkulunkulu wakhe.
Verse 21. Emsebenzini yonke ayiqalayo enkonzweni yendlu kaNkulunkulu nasemthethweni nasemnyaleni ukuba afune uNkulunkulu wakhe, wakwenza ngayo yonke enhliziyo yakhe, waphumelela.